Fabana begwanga, tukwatirewa mutununule gwanga. Guno mujiji gwe ngamba, tutase gwanga tulije mumbera. Uganda yafe. Let's come together to fight for this generation. Aroksa. Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yenyafe. Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yenyafe. Let's come together to fight for freedom. 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 Twali batonga tumanye nti oba tulikula. Netukula tetwamanya nti oba tulisoma. Netusoma tetwamanya nti oba tulikola. Netukola bye tukola kati tebitambula. Emirimu gyabula kati ekyeyo kyekijuna. Eyalinga paalo kati kyafuuka kiraalo. Abafuzi bekkusaane bwe balya tebakkuta. Abaali abato bazeeyuse bakaddiye. Kyokka baagala kulekanga n'abato babanyise. Kyokka baagala kulekanga n'abato babanyise. Uganda yaffe, Uganda yaffe, Uganda yaffe, Uganda yenyaffe. Uganda yaffe, Uganda yaffe, Uganda yaffe, Uganda yenyaffe. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom.
Mutufuze banga chokate mukowa. Jida wate mwagala jisanyao. Aba kumi bedembe kati iba kumi bewamwe. Aba tuze mugwanga tuafu kanteza mwe. Kati mutu nyonyo tamu atufula babega. Ne unya jaja tokuruana no mwana. Bajaja baya garuanga ngera babegomba. Gabato babeyo nina kubanga bali nebibala. Kati emiteno mwaji tema nebibala vyake. Wachoke mite miteji mera muli mujisanyao.
Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yenyafe. Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yafe, Uganda yenyafe. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom. Let's come together to fight for freedom.
Mutukuye mutusibye kati namakomera gajula. Choke misomo jako na nabasoma tebakola. Abasawo bedima sente bote bafuna. Choke misolo tuba wamwe embuto nemwe kusaba. Subuzi bakaba abalimi bapocha. Uganda mwajifula lusukulwe mutabika.
Abali mugeto fena Uganda yafe. Abasubuza abalimi Uganda yafe. Abafuzi baboda Uganda yafe. Abayimbi begwanga Uganda yafe. Mabakozi ku TV Uganda yafe. Radio baba DJ Uganda yafe. Abagaga n'abagu Uganda yafe. Abagenda okuba ekyeyo